halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fm yada geeska africa iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysaay. bisha diisembar waa 12 sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigo ah sahre ciidla nuur. qodobadaad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida kulankii shalay ay magaalada jabuuti ku yeesheen madaxda wadamada ku midoobay urur goboleedka igad.
inay igaa tiraahdo waba waxaan qaboojiya oo gobolkii ma rabna inay wax ku sameeyaan wax badan baa ay joojiya, laakiin iyagu hadda dhexdhexaadin ay sameeyaan ma dhahay. faa'iida marka ugu weyna meesha ka soo baxaysa waxa weeye inay is arkaan labadii madaxweyne.
kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka waramaya kulankii shalay ee igad iyo mustaqbalka xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. warbixin ayaanu idinka hayna. waxaa kaloo aad maqli doontaan taariikh nololeedka qaar ka mida saraakiishii ciidamada ee dhowaan lagu dilay qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkacyo. ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. guddiga khubarada ah ee maamulaya tallaalka xanuunka covid 19 dalkan Maraykanka ayaa dadka da'doodu ay tahay 75 iyo ka sii weyn dadka qabta shaqooyinka lagama maarmaanka ah sida dabdamiska macalimiinta iyo shaqaalaha dukaamada cuntada waxay ku dareen liiska dadka lxiga ee la siinayo tallaalka xanuunka coronavirus, iyadoo tallaalkii labaadna uu bilaabmay axaddii shalay, waxaana tani ay xoojinaysaa dagaalka uu dalkani kula jiro xakamaynta xanuunka coronavirus. dalkan Maraykanka ayaa isku dayaya sidii uu tallaalkan u gaarsiin lahaa bulshada si xanuunkan looga adkaado, waxaana tan iyo markii uu bilaabmay la siiyey 556,000 oo qof oo Maraykan ah, sida ay sheegtay hay-adda CDC ee xakamaynta xanuunada. tallaalkan ay sida wadajirka u soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech iyo shirkadda kale ee Moderna ee toddobaadkii hore uun la ansixiyey ayaa waxaa lagu bilaabay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka gaboobay ee ku nool guryaha lagu xanaaneeyo, sida ay ku taliyeen guddiga maamulaya tallaalkan. dadka qaadanaya marka laga soo tago kuwa da'da ah waxaa la siin doonaa shaqaalaha dabdamiska, booliiska, macalimiinta, shaqaalaha iskuullada, shaqaalaha cunnada iyo beeraha, dadka ka shaqeeya warshadaha, xabsiyada, shaqaalaha boostada, gaadiidka dadweynaha iyo dukaamada cunnada. waxaa ku xigi doona oo tallaalkan la siin doonaa dadka da'doodu ay tahay 65 ilaa iyo 74. sidoo kale waxaa la siin doonaa dadka da'doodu ay u dhexeyso 16 ilaa iyo 64 qaba xaaladaha gaarka ee caafimaad.
wadaxaajoodayaasha sare ee aqalka Kongareska Capitol Hill ayaa axaddii gaaray heshiis ku dhowaad $1 trillion oo dollar ah, kaasoo ah kaalmo dhaqaale oo xanuunka covid 19 ah. wadaxaajoodkan oo socday muddo dadkuna ay ka warsugayeen ayaa looga gol leeyahay in lagu caawiyo ganacsiyada iyo shaqsiyaad, sidoo kalena waxaa lagu caawin doonaa in tallaalka lagu gaarsiiyo bulshada u baahan.
heshiiskan oo uu ku dhawaaqay hogaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell waxaa ku jira in dadka shaqala-aanta ay ku dhacday la siin doono toddobaadkiiba $300 si kumeel gaar ah, halka inta badan dadka Maraykanka la siin doono $600 oo si toosa loogu gudbinayo. sidoo kale ganacsiyada uu xanuunka covid 19 sameeya ayaa lacag la siin doonaa, waxaana soo raaci doona iskuullada, goobaha caafimaadka iyo dadka guryaha ijaarka ku nool ee laga saarayo. aqalka Kongareska ayaa saako isniina sidoo kale waxaa la filayaa inay ansixiyaan miisaaniyadda dowladda si looga fogaado in dowladdu ay xiranto ama shaqooyinka ay joojiso. sidoo kale saaka waxaa iyana codeynaya aqalka senatka. sharci dejiyaasha Maraykanka ee labada aqal ayaa doonaya inay Washington ka carraabaan xilliga fasaxa oo ay goboladoodii ku noqdaan, iyagoo soo gabagabeynaya sanadka adag ee 2020-ka.
sanad Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. aynu ku bilowna ee shalay togelinkii dambe ayaa lasoo gabagabeeyey shiraan caadi ahayno wadamada igad ay ku yeesheen dalka Jabuuti. kulankaasi ayaa la sheegay in lagaga hadlayay arrimaha xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo dagaalka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya iyo arrimo kale. kulankaasi oo ilaa iyo xilligan aan la shaacin wax heshiis ama isafgarada oo laga gaaray ayaa la sheegayaa in madaxdii ka qayb gashay ay badankoodu wadamadoodii iskaga laabteen, haddaba muxuu shirkan iigad ka bedeli karaa xiriirka go'an ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya? Warbixin amurahaasi ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Shirkan oo xoogga lagu saarayo arrimaha kusoo kordhay geeska Afrika, gaar ahaana wadamada ku bahooba iigad, ayaan ilaa iyo saaka waaberigii laga soo saarin wax is-afgarada, Soomaaliya ayaa iyadoo ashtako ka gudbisa dowladda Kenya oo ay eeda ugu soo jeedisay. Furitaanka shirkaasi waxaa hadalka jeediyey madaxa ururka midowda Afrika Muusa Faqi Maxamed, oo ugu baaqay labada dal Soomaaliya iyo Kenya in ay markaasi wada hadalo furaan.
The recent tension between Somalia and Kenya, two neighboring countries, which led to the breakdown of diplomatic relations, remain a serious concern for the African Union.
Xisadii dhawaanahanba u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya oo ah laba wadan oo darisa, taasoo keentay inuu go'o xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal waa mid walaac weyn ku haya midowda Afrika. Waxaan jeclaan lahaa inaan ugu baaqo labada dhinac inay wada hadallo ka furaan sidii dib loogu bilaabi lahaa xiriirka labada dhinac. Igaad waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi dhiirigeliyaan.
Haddaba maxay igaad ka qaban karaan xiisadda siyaasadeed ee Kenya iyo Soomaaliya? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo culuumta dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Falastiin ay horta wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiro, laakiin hal faa'iido ah ayuu leeyahay shirka Jabuuti lagu qabanaya, oo waqti wuxuu ku soo hagaagay runtii dhaxalku kulul yahay buu ku soo hagaagay. Arrinta la xalilaya kaliyana iyaga ma ahe, dee waxay haysta iyagana Ethiopia iyo waxay haysta Sudan, Ethiopia iyo Sudan to conference bas haysta, waa ku Jabuuti iyo magaranays Eritrea oo bas haysta, imi kana sanaha ku soo biirso. Marka waxay oran doonaan inay iga tiraahdo wabu waxan qaboojiya oo gobolkii ma rabnay wax ku sameeyaan, wax badan baa ay joojiya, laakiin iyagu hadda dhadhaxadin ay sameeyaan ma dhacay. Faa'iida marka ugu weyna meesha ka soo baxaysa waxa weeye inay is arkaan labadii madaxweyne, gaar ahaan ninka hadda farta lagu fiiqayaa la cadaadin doonaa waa madaxweynaha Soomaaliya, waayo kiini waa ka yar xariif sareed oo iyagu uma jirin xiriirka ee wuxuu ahaa cidda garanaysa waxa jirtay Soomaaliya. Marka iyaga la yar saari doonaa xoogga
ma aha markii ugu horreysay oo uu xumaaday xiriirka Kenya iyo Soomaaliya, inkastoo markii hore ay labada dhinac markaasi ka heshiiyeen. Haddana xilligan adag ee la filayo in doorasho ay Soomaaliya ka dhaxdo ayaa waxay u muuqataa mid xaaladda kaga sii daraysa. Dhanka kalena, inkastoo uu kulankani guud jiray, haddana waxaa qayb ka ahaa kulamo gaargaara oo madaxda gobolka dhexmaraayay, waxaana la arkayay muuqaalo muujinaya madaxda wadamada Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya oo miis wada fadhiya. Haddaba sidee loo xaliyaa marka laba dal oo daris ah uu midkood soo cawdo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer.
Waa wax caadi ah marka dowlado ay wax isku qabtaan ama uu dhaco khilaaf diblomaasiyadeed inay dhex galaan dalal kale ama ururo sida urur goboleedyada ama hay-ado caalami ah sida United Nationska iyo wixii la mida. Marka dhibaato ma aha oo markastaba waa dhacdaa in la dhexdhexaadiyo dalalkaas, laakiin nasiib wanaag arrinta hadda Kenya iyo Soomaaliya ay isku haystaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye horta in la deso khilaafka, xafiis fiicanna la siiyo oo meel ay wada fariistaan ay ku sheekaysan karaan loo baneeyo. Taas baa markaa waxay keenaysaa in khilaafkoodan oo runtii aada u dabacsan marka loo fiirsho xiriirada kale oo diblomaasiga khilaafaadka waaweyn oo dhaca, in lasoo koobo, la fiirsho, la yiraahdo horta maxay isku hayaan. Waa midoo midda koowaad waxa weeye waxay isku hayaan waxa weeye in faragelinta siyaasadeed laga daayo Soomaaliya, iyo in arrinta badda oo maxkamadda jirta iyo waxyaaba marmarka qaarkood xuduudaha ka dhaca oo shilal yaryara iyo wax kooban. Marka taasaa runtii u sahlaysa hay-adaha ama dalalka raba inay Soomaaliya iyo inay dhexdhexaadiyaan inay fahmaan waxa la isku hayo waxay yihiin, kadibna ay ka diyaariyaan qaraar ama sidii loola macaamiltami lahaa.
Kenya waxay hoy u tahay qaxooti badan oo Soomaali ah, waxaana ganacsiyo iyo maalgashiyo kule dad badan oo Soomaaliyeed. Sidoo kale Kenya waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo nabad ilaalineed oo la sheegay in boqolaal ka mida ay ku dhinteen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ay ka wadaan Soomaaliya, waana sababta walaaca weyn looga muujinayo xiisad dhexmarta labadan dal oo ay ka dhexayso wax ka badan darisnimo. Haddaba sidee labada dal iyo dadba ay u saameynaysaa xiriirka go'an ee diblomaasiyadeed? Waxaan mar kale weydiiyey su-aashaasi Professor Xuseen Warsame.
Marka dusha laga eego deemo garanaysa labadaba waxa way u dhimaysaa laakiin waxay aad ugu sii dhimaysaa runtii marka la eego Soomaaliya. Sababtu waxa weeyaan Falastiinay dee dhaqaalaha Kenya waa dhaqaale aad u xoog badan, waa $90 billion wax soo saarkiisu, halka inaga markaan buunbuunina uu yahay $7 billion marka uu yahay. Marka dhaqaale haddii mid walba waxoogaa hoos u dhaco, inta inaga uu noo geysanaya baa ka weyn inta iyagu geysanayo. Laakiin iyaga lafti way noo dhutayaan. Haddii xaalku sii xumaado, ciidamada Kenya waa laga yaabaa in laga saaro meesha, dhaqaalaha ka soo galo oo magaranaysa United Nations ku siisaa Kismaayo waxbaa kasoo degi jiray oo ilaa Kenya tegi jiray jaban, dad badan baa ka faa'iidi jiray, Soomaali badan baa meesha maal gashata. Waxaa laga yaabaa qaar inay kasoo baxaan oo ay yimaadaan Soomaaliya ama Uganda tageen.
Maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa waxa uu kulanka IGAD ee Jabuuti uu ka bedelo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay, halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Intaana ka bixin kulankii shalay madaxda wadamada urur goboleedka IGAD ee magaalada Jabuuti, hore ayay u jireen khilaafyo siyaasi ah iyo murano dhuleed oo u dhexeeya wadamo xubno ka ah ururka IGAD. Kenya oo ahay dalka keliya ee aanan hore khilaaf u dhexmarin dalalka gobolka ayaa iyana hadda Soomaaliya muran xoogani uu kala dhexeeya. Haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay Deeq Diiriya Sagaar oo jaamacadda Oxford ka barta culunta siyaasadda, sharciga iyo dhaqaalaha dunida, horena bara uga soo noqday mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka. Waxaana ugu horeyn weydiisay shirkii shalay iyo waxa uu kaga duwan yahay kulamadii hore.
Shirkan xagga Soomaaliya markaan ka eegno, Soomaaliya waxay codsatay shirkaasi in lagu daro, sidaanu ka warhayno ajendaha, in lagu daro arinta u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ee maalmahani taagneed ee xagga diblomaasiyadda ee sii xumaanaysa. Arintaana hadda communiquega draftiga aanu hayna kama muuqata arintaasi. Taasi marka dhowr arrimood baa loo macneyn karaa. Waa midda koowaad, arintan sidaan u malaynayn inay ka qoto dheer tahay, iyo in Kenya oo ka faa'iideysanaysa muruqeeda siyaasadeed in ay u qancisay inaan arintani la shaacinin ama communiquegaasi lagu soo saarin. Waxay kaloo ka dhigan tahay in Soomaaliya arintii ugu weyneed ay doonaysay in looga hadla xurgufta u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya ahaa inaan laga soo qaadin, dee wax saa muhiim u ah. Waxaa kaloo dhici karta dee Soomaaliya waxay tiraahdaa gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaaya in arintani guddi loo saaro ama fadhiyaal kale oo gooni gooniya laga yeesho.
Deeqow, waxaa la sheegayaa in Soomaaliya iyo Kenya oo keliya aanay xurgufta ku koobnayn, wadamo badan oo khilaafaad siyaasi ka dhexeeya oo ku yaala gobolku ay ka wada tirsan yihiin ururka IGAD. Marka bal maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda ururkan IGAD iyo khilaafaadka siyaasadeed ee wadamada ururka ku wada jira u dhexeeya?
Saaray, horta urur goboleedka IGAD wuxuu ka tirsan yahay 8 urur goboleed ee ka jira qaaradda Afrika, waana kan ugu taariikhda weyn xagga da'da, waana kan keliya ee marka la sameynayo qaramada midow ee saameyn kuleed ama ay qayb ka ahayd. Hase ahaatee, urur goboleedka waxaa halakeeyey colaad iyo siyaasado iska soo horjooda dalalka ka tirsan urur goboleedkaasi, laga soo bilaabo 77-dii markii ay isku dhaceen Soomaaliya iyo Ethiopia, kadib Eritrea oo ka go'day Ethiopia oo haddana aan ka tirsanayn, horaan ugu tirsanaan jirtay urur goboleed IGAD, ayaa waxay dagaal la gashay dalka Ethiopia iyagoo ku dagaaltamay magaalada xuduudda ku taal ee Badna. Eritrea iyo Djibouti ayaa ayagana fudud isdaray. Xagga kale markaad fiirisa siyaasadaha guracan, Suudaan iyo Uganda ayaa in badan waxaa midba midka kale u kuweyn jiray fallaaga. Xagga South Suudaan, nimanka la yiraahdo ayaa waxay sallig ku lahaayeen xagga Uganda ayagoo ku duuli jiray Suudaan. Suudaanna taas iyadoo ka jawaab celinaysa in badan waxay taageeri jirtay nin la yiraahda Joseph Kony, Lord Resistance Army group la oran jiray oo faldambiyada aad u foolxun ka geystay dalka Uganda. Kenya waxay ahaan jirtay inta badan meesha keliya ee dhexdhexaadka ka ah arrimaha geeska Afrika marka laga hadlaya, waana tan sababtay inay noqoto dalka ugu xagga dhaqaale ahaan iyo dimuqraadiyad marka la yiraahdo, ama ilbaxnimo ama aqoon ama dee dhinac wale ugu saameynta badan geeska Afrika. Laga bilaabo xilligii IGAD la sameeyey intaan dhexdooda Kenya colaad toos ah ama yacni siyaasada guracan dalalka geeska Afrika meel ay iskaga horimaadeen oo weyn ma aysan jirin. Inta badan waxay ciyaari jirtay siyaasad qabow oo doonaysa dee cid kasta inay kula macaamisho. Waana marka ugu horreysay ee Kenya ayadoo weli Kenya hadda ay kaga sugan yihiin ciidamada matan nabad ilaalin gudaha Soomaaliya, xuduud dheerna la wadaagta dalka intiisa kale.
ugu dambeyntii shirkii waxa ka soo baxay warmurtiyeed, marka maxaa la filan karaa warmurtiyeedkaasi kadib?
Wallahi kulayta anigu waxaan isleeyahay Saaray, IGAD marka inkastoo taariikhdeedu weyn tahay, haddana waa laba dal iyo in lagu qurxiyey, yacni Kenya iyo Ethiopia. Inkastoo Ethiopia arrimaha hadda ka jira awgeed ay saameynteeda waxyeelo intaana hoos u dhici karto, haddana inta badan waxaa un dee maamulinayay labadaa dal ayaa maamulinayay. Maxaa laga fili karaa? De kulleyt wuxuu ileyahay un komunikeeyadii hore ee kasoo bixi jiray Soomaaliya dhinaceeda, marka laga eegana dee caqabadaha culays kasoo wajahay dhinaca Kenya, tallaabta ugu horreysay ee qaadi kartay waxay ahayd in urur goboleed IGAD ay u bandhigto, wayna samaysay, waana xaqiiqdii. Waa nidaam marka laga fiiriyo xagga istaraatiijiyada ama diblomaasiyada, waa tallaab aad u haboon baan isleeyahay. Waxyaabaha kale ee soo xigi kara haddii aanan heshiis laga gaarin arrintan, xagga Soomaaliya dee tallaabooyin badan bay qaadi kartaa. Tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ku jira inay Soomaaliya cusato inay ka baxaan, waa wax suurtagal ah. Way dhacayaan kuma oran kara, laakiin sadee macnaha dee jidid ku furan haddii colaadan ama xasaasiyadan hadda safaaradaha la kala qaatay haddii aanan xal loo helin, waxa keliyoona ka filan karna waxa waaye dee tallaabooyin kuwa ka culculus inay soo xigaan.
Kaas waxa ahaa Deeq Diiriye Sagaar oo jaamacadda Oxford ka bartay culumta siyaasadda, sharciga iyo dhaqaalaha dunida. Sahre Ciidla Nuur ayuu u warramayay. subax wanaagsan dhegeystayaal. Qaraxii ismiidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay afaafka hore ee garoonka Cabdulaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo qaybta Galmudug ayay ku dhinteen saraakiil miisaan culus ku lahaa deegaanka kana tirsanaa ciidamada ammaanka ee Galmudug. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ku eegaya qaar ka mid a taariikh nololeedka saraakiishii qaraxaasi ku dhimatay.
18-kii bishan ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu dilay allaha u naxariistee saraakiil ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ha yeeshee, geerida saraakiisha kadib ayaa V O A ay baadi goobtay taariikhda qaar ka mid a saraakiishaasi. Jeneraal Cabdicasiis Cabdulaahi Xogolof Gooje, taliyihii qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ku dhimatay qaraxii Gaalkacyo ka dhacay. Cabdicasiis Cabdulaahi Xogolof Gooje Dagaari waxa uu ku dhashay deegaanka Ceelgule ee gobolka Mudug oo magaalada Gaalkacyo qiyaas ahaan u jira 100 kiiloomitir. Waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose ka bilaabay deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug, sida uu V O A da uga waramay Asad Cabdi Cabdulaahi oo walaalo ay ahaayeen. Allaha u naxariistee Jeneraal Gooje.
Cabdicasiis Cabdulaahi Cabdi wuxuu ku dhashay deegaanka la yihahdo Caliguula, gobolka Mudug, gaar ahaan Caliguula. Taariikhdiisana wuxuu dhashay 1907-kii buu dhashay. Dagaari wuxuu ku qaatay dugsi hoose dhexe magaalada Gaalkacyo, kabacda ku wareegay, wuxuu ka qaatay dugsi sare iskuulka layihahdo ama Sabankar buu dugsi sare ka qaatay. Kadibna dee asagoo waxbarasho jaamacadeed isku diyaarinhaya ayaa waxaa dhacay buburkii dowladda Soomaaliya, ayaa xilligii buburka ayuu la kulmay. Kadibna wuxuu u wareegay gool magaalada Muqdisho ayuu u wareegay dadkii Muqdisho ku noolaa oo qalaasiyo la kulmay ayuu kamid ahaa walaalkay. Kadibna maxkamadda ayuu kamid ahaa. Kadibna wuxuu galay dowladda shaqsiyadeed ayuu wuxuu ka ahaa sargaal. Kadib dabadda ayuu aaday, xilligii wuxuu soo laabtay madaxna wuxuu ku talaabtay dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Adigu wuxuu ahaa mar buu wuxuu noqday securitka Mareykanka, oo adigu ayuu mar ahaa. Kadibna wuxuu taliyaha daraawiishta ka noqday dowladda Galmudug. Asaasiy wuxuu ahaa danab Cabdicasiis oo qaybta danab ayuu ahaa oo gobolka Mudug, dhinaca Galmudug. La daraasiyey taliyaha qaybta 21-aad Cabdicasiis Cabdulaahi Cabdi, allah u naxariiste.
Allah u naxariisto Jeneraal Cabdicasiis. Jeneraalka maxaa caruur iyo qoys xaas ah oo uu ka tegey?
Walaal, jeneraalku laba xaas ayuu ka tegey. Xaas wuxuu jiraa Sweden ayuu degan yahay. Xaaskaas waxaa jooga 3 gabdhood iyo wiil. Xaasna magaalada Muqdisho ayuu deganaa. Waxaa jooga laba wiil iyo gabar. Labaas xaas ayuu marxanka ka tegey.
Saraakiishii ku dhimatay qaraxii Gaalkacyo waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee Gaashaanle Mukhtaar Cabdi Aadan, taliyihii guutada danab ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. gaashaan la Cabdirashiid Xasan Warsame oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad ayaa VOA uga warbixiyay inta uu ka hayo taariikhda taliyihii guutada danab qaybta galmudug Mukhtar Cabdi Aadan.
Warnal Mukhtar waa ulashay taariikhda markii ahayd 1987 waxa uu waxbarashadiisa koowaad ka bilaabay, waxa uu ku dhashay degmada Caawda, waxbarashadiisa koowaadna wuxuu ka bilaabay degmada Caawda. Digsiga hoose waxa uu ka dhigtay Caawda, digsiga dhexana wuxuu ka dhigtay oo ka dhameeyay magaalada madaxda Muqdisho. Digsiga sarena wuxuu ka dhameeyay isla magaalada madaxda Muqdisho. Allah u naxariiso xilligaas intii ka dambeeyay wuxuu noqday saraakiishii ka dagaal gashay gobollada dhexe ciidanka ee Suuna Waljamaaca 2008 ilaa 2011. 2011 bilihii dambeeyey waxaa loo qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuu qaatay xidig ugu horreysay oo xidig loo ku noqday isagoo xidiglaaba 2014 oo aaday koorso turkiba uu macnihii koorsada ka galay aqoon ahaan jaamacad ahaan isagoo xidiglaa ku qalin jabiyey. Xidigka labaadna wuxuu qaatay 2016 asagoo laba xidiglaa 2018 ba wuxuu qaatay darajada kartanka, waxa uu noqday amaan duulaha ururka danab gobollada dhexe Gaalkacyo. 2019 wuxuu qaatay Gaashaanle, wuxuuna noqday taliyaha ururka danab Gaalkacyo gobolka Minig. Intaa shaqadiisa soo hayay ilaa Suuna ilaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa sargaal lagu yaqaanay, aadna ugu ammaanaa waxqabadka iyo hufnaanta ciidannimo aqlaaqiiba 100 ilaahay naxariis iyo jannadaas iyo asaga iyo saraakiisha la dhibatay iyo askartiiba. Mukhtar wuxuu ka tegay lix caruur ah, hal xaas ah, ilaahay u naxariisto.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Isal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaate.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee magaalada Muqdisho, garoonka kubadda cagta Engineer Yiriiso waxaa shalay galab iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee galmudug iyo gobolka Banaadir, waxaana lagu daahfuray tartanka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada oo garoonkaasi shalayto ka furmay. Ciyaartan furitaanka oo ay labadan kooxood iskaga hor yimaadeen ayaa waxaa u soo daawashay tagay dadweynaha u fara badan oo gabi ahaanba garoonka waa u camirna. Labada kooxoodna ma aanay qalbi jabin taageerayaashii garoonka u soo daawashada tagay oo waxa ay soo bandhigeen kubad xiiso badan, waxaana suura gashay in ciyaartu ay gabagabadii ku soo idlaato 2-2 oo labada kooxood midna uma aanay suura gelin inay taageerayaashooda guur uga farxiyaan. Laakiinse waxa uu sid mudan in koox walibaahi ay heshay fursad ay ku badin kartay oo 3 dhibcood kooxda kale kaga qaadan kartay. Intaanay ciyaartu bilaabana ka hor, gobolka Banaadir taageerayaashiisa iyo weliba ciyaartoydoodu waxay ku hanweynaayeen in ay galmudug 3 dhibcood ka qaadanayaan, laakiin iyaga ayaaba gool lagaga naxsaday oo waxay taasi ku keentay in ay bareejada dirqi ku raadsadaan. Sidasoo itaaba, labadan kooxood ayaa kulankii koowaad ee furitaanka koox walibaahi jeebka ay ku shubatay 1-2. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, haddii aan jalleeco, kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay Sheffield United oo ilaa iyo hadda iyadu wax guula aan horyaalkan waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ka keenay. Hal iyo hal barajo ayay ku kala tageen Tottenham Hotspur ayaa guuldarradii labaad oo xiriira dhadhamisay kadib markii gurigeeda lagu dharbaaxay oo kooxda Leicester City 2 gool iyo waxba kaga guuleysatay. Laakiin kulankii la yaabku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Manchester United, 2 kooxood oo isku deegaan degan islamarkaasina aan isjeclayn ayaa halkaa iskaga hor yimid. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo maalmahan iyadu si xawli ah ku socotay ayaa 6 gool iyo 2 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Leeds United, waxayna taasi suura gelisay in Manchester United ay kaalinta 3-aad soo gasho. Inkastoo kooxuhu badi ay ciyaareen kulan dheeri ah, oo haddii Manchester kulankaasi ay badiso waxa ay noqonaysaa kaalinta 2-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. West Bromwich Albion ayaa gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta Aston Villa, waxaana lagu dharbaaxay 3 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta cagta Aston Villa ay ku guuleysatay. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kooxaha kubadda cagta ee magaalada Milano ka wada dhisan ayaa kulamadii ay shalayto iyo xalay yeesheen oo kooxihii kala gadeensanaa ay la ciyaareen, waxaad moodaa inay isku natiijo kusoo ballameen. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulan ay la ciyaartay Isbaashiya waxa ay kaga badisay 2-2, kooxda kubadda cagta Inter Milan ay guusha ku raacday. Tiro taa la mid ah kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Kooxda kubadda cagta Atlanta ayaa si la yaab dhigtay oo Roma oo gurigeeda soo booqatay ay sabuuradda 10-2 ugu qortay kadib markii 4-1 ay ku martay kooxda kubadda cagta ee Roma. Kooxda iyana ka dhisan magaalada Roma ee Lazio ayaa iyana waxa ay ku soo durdursay goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Napoli oo ay kaga soo badisay 2-2. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa guulaheedii iska sii wadata oo iska xaragoonaysa, waxa ayna 3-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Eibar. Granada 2-2 Real Betis ayay ku garaacday. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadu waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad ee dhinaca kala horeynta horyaalka waddankaasi Spain, oo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid un ayaa ka sarreysa halka Real Madrid ay isku dhibcan yihiin, laakiin dhinaca gool dhaliska ayaa Atletico Madrid ay ku sarreysa. Barcelona ayaa iyadu kaalinta shanaad ku jirta oo kulankii ay ciyaartay Sabtidii 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta ee Valencia. Cristiano xubinti ciyaaro waa nagataatan ee kulan dambe waa mascado idina sidaa nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaynu markana jaleecayna ay ku soo dhawaada heesta saxarla iyo codkii Allaha u naxariistay Maxamed Muuqe Liibaan. Siyal ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddeenni subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa Sahre Ciidla Nuri, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaantayada waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.
This is VOA News. We are remote. I'm Marissa Melton. Top negotiators and Congress have sealed a deal on an almost $1 trillion COVID-19 economic relief package. Lawmakers announced the agreement Sunday after days of negotiations. The agreement would establish a temporary $300 per week supplemental jobless benefit and $600 direct stimulus payments to most Americans, along with a fresh round of subsidies for hard-hit businesses and funding for schools, healthcare providers, and renters facing eviction. The final agreement was reached after a dispute over Federal Reserve emergency powers was resolved by the Senate's top Democrat and a senior conservative Republican. The House is expected to vote on the legislation on Monday. British Prime Minister Boris Johnson will lead a meeting Monday of the country's crisis committee to address travel in and out of Britain, especially freight. On Sunday, several countries in Europe and the Middle East banned air travel from Britain because of concerns over a mutant strain of the coronavirus that has been spreading rapidly in England this month. France has barred all travel, including all freight carriers, for 48 hours starting Sunday night. That will shut down the tunnel under the English Channel, through which pass thousands of trucks a day, and the port of Dover, which also closed its ferry terminal. Dover is one of Britain's busiest ports. It has seen extra traffic ahead of Brexit. Britain is to leave the European Union in less than 2 weeks and is so far without a deal. Ireland, Italy, Austria, Belgium, and the Netherlands have also banned flights from Britain over the new coronavirus variant. Canada, Kuwait, Saudi Arabia, and Israel have followed suit. Other countries are considering a flight ban as the European Union met to discuss what to recommend. More on these and other stories is available at our website, voanews.com. This is VOA News. Moderna Incorporated and its partners have started distributing their COVID-19 vaccine in the United States. It's the second approved vaccine for emergency use in the country. Shipments began leaving warehouses early on Sunday for healthcare facilities around the country, which leads the world with 17.6 million cases and more than 316,000 deaths from coronavirus, according to Johns Hopkins University data. The U.S. Food and Drug Administration on Friday approved Moderna's vaccine for emergency use. That follows a vaccine approved earlier this month by Pfizer-BioNTech for emergency use. Between the Pfizer and Moderna vaccines, the government is expecting to deliver 20 million doses to the states by the first week of January. Preliminary results from the first local election in 12 years in the Bosnian town of Mostar on Sunday showed most votes going to the Croat and Bosniak parties, whose rivalry had left the ethnically divided town without a city council. The coalition of multi-ethnic moderate parties, known as the BH Bloc, won enough votes to act as a kingmaker in the future 35-member city council. That's according to unofficial preliminary results from the parties and election authorities. It's not clear if the two main parties will form a coalition again or enter coalitions with other smaller parties. The southern town, renowned for its Ottoman-era old bridge, is the most multi-ethnic town in Bosnia. But the Croat and Bosniak communities have been largely separated by the Neretva River since the end of the country's civil war in the mid-1990s. U.S. lawmakers are expected to endorse $1.9 billion to fund a program to remove telecom network equipment from that the U.S. government says poses national security risks as part of a year-end spending bill and COVID-19 bill. This, according to a source who spoke to Reuters news agency on Sunday. Lawmakers are also expected to back $3.2 billion for an emergency broadband benefit for low-income Americans. The Federal Communications Commission said in June it had formally designated China's Huawei Technologies Company and ZTE Corporation as threats. It's a declaration that bars U.S. firms from tapping an $8.3 billion government fund to purchase equipment from those companies. Earlier this month, the FCC finalized rules that require carriers with ZTE or Huawei equipment to, quote, rip and replace that equipment. It's awaiting funding from Congress. More on these and all the stories we're covering at our website, voanews.com. Via remote, I'm Marissa Melton. You're listening to VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 21st, and here are some of the stories we are covering. Ethiopia's Prime Minister downplays tensions between his country and Sudan.
Sudan right now is dealing with the side effects of the regionalization and internationalization of the Tigray War inside Ethiopia.
Kenyan health workers defy an ultimatum to return to work today or be fired. Uganda's Bobby Wine says some of his social media channels have been hacked and deleted. The WFP says escalating conflict in three regions of Mozambique is disrupting agricultural activities. And Nigeria's main opposition PDP calls for President Buhari's resignation.
Now that I'm improving on the state of our security as a nation, our country is worsening in the area of insecurity by the day.
And a Cameroon official says Boko Haram militants are increasingly establishing close ties in the country's political and business circles. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Former Sudanese diplomat says his country is currently dealing with the side effects and internationalization of the conflict in Ethiopia's Tigray region. Ambassador Khalil Musa says Sudan is struggling to deal with about 50,000 Ethiopian refugees while at the same time trying to shore up its border. This comes as tensions between the two countries have been rising recently following border clashes. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said over the weekend that such skirmishes will not break the historic ties between Ethiopia and Sudan. Ambassador Khalil Musa agrees.
The Great War is no longer an internal conflict inside Ethiopia. Sudan government has decided to support the territorial integrity of Ethiopia by closing the boundaries between Sudan and Ethiopia, not to allow any Tigray TPLF to cross borders or to receive supplies through the routes in the border with Sudan and Ethiopia. Meanwhile, Sudan felt threatened by this security manner and moved its troops to fully control the borders with Ethiopia. Even Ethiopia think that there is territorial dispute, but Sudan right now is in full control of its border and territorial integrity of the country. The Ethiopian government think this kind of clashes in the borders happened because of the involvement of some local militias, but not the federal army. No decision has been taken by the federal government in Ethiopia to involve in any kind of military clashes over there.
So you don't think that this could lead to Ethiopia and Sudan going to war?
No, I don't think so, because it is not a decision of the federal government in Ethiopia, actually, to get involved in military ambush or to create this kind of military clashes in the border. Even the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, said clearly it had been happened because of some misconduct from the local militias inside Ethiopia, because Sudan army trying to control its borders with Ethiopia and to maintain and sustain its territorial integrity inside the country.
Ambassador Musa, let's talk about Saturday's second anniversary of the protest movement that led to the overthrow of former President Omar al-Bashir. What is your take on the second anniversary?
Actually, it is an inspiration for the Sudanese people looking for change on the second anniversary. But the harvest of this change is a little bit for the youth and protesters and revolutionary people that took over and follow up this kind of call of history is a little bit disappointing for two reasons. Number one, all the objective and the passion for change haven't been realized yet. The second reason also that the political stability and the course for democratic transformation is a little bit ambiguous so far. In addition to all that, it is about the economic hardship. People doesn't feel any kind of change in their living standard or the hardship of their daily life. But in terms of political freedom and in terms of an inspiration and passion for change, definitely this kind of meaning touches the heart of the people. But actually on the ground, nothing much has been changed so far.
Ambassador Khalil Musa is a former Sudanese diplomat. He was speaking with us from the Sudanese capital, Khartoum. Health services continue to be paralyzed in Kenya as the nurses and clinical workers strike enters its third week. The Cabinet Secretary for Health has issued an ultimatum to the striking health workers to avert the strike or risk losing their jobs. As Atieno Odhiambo reports from Nairobi, doctors, dentists, and pharmacists are also set to join the strike from today, Monday, after a two-week window for government to strike a consensus expired.
The nurses and clinical officers' strike has caused a major health crisis in the country. It has forced relatives to evacuate their patients from public hospitals and seek medical care in private health facilities. Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe has warned the striking health workers that they risk losing their jobs if they do not resume work immediately. Kagwe urged the nurses to comply with a court order to suspend the strike for 14 days in order to give dialogue a chance.
Therefore, I urge you again and appeal to you to adhere to the courts, what the courts have held, and to adhere to your own hearts to come back so that we can help our people. Having said so, I think it is also important for me to be clear, those of you who may have been on strike, to resume to avoid losing your jobs. Please do not lose your job. Do not be the one statistic again who will be a job seeker next year.
Kenya National Union of Nurses Secretary General Seth Panyako, while speaking at a funeral of a nurse who succumbed to COVID-19, warned the Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe against issuing dismissal threats to health workers. Panyako added that the health workers will only resume work once the national government has addressed their issues.
There is no going back to work. We want comprehensive medical cover. It must be there. We want group life insurance. It must be there. We want all our contracted nurses who have not earned for 14, 15 months to be paid all their salaries. There will be no going back to work until all our issues are addressed. There will be no taking back nurses to work to go and die. And for the first time, I want to tell you, you can see the entire nursing fraternity is united. There is no dissenting voices because we are fighting for a justified cause. And I'm telling you, Kakwe, we will not go back.
The health crisis is expected to worsen today, Monday, as doctors prepare to also down their tools after talks to avert the strike collapsed. Doctors' Union, which had suspended their strike for 14 days to give dialogue a chance, now say 8 teams of doctors will also withdraw their services, which could cripple healthcare services in all public hospitals. Those who depend on public hospitals, especially residents of informal settlements, will have to look for an alternative. This comes at a time when the country is battling the second wave of the COVID-19 pandemic. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
Ugandan parliamentarian and presidential candidate Robert Chakulai, popularly known as Bobi Wine, said Sunday that his Facebook pages and two online televisions affiliated with his National Unity Platform Party have been hacked and deleted. This comes a few weeks after the Ugandan Communications Commission wrote to Facebook and Google asking them to shut down Bobi Wine's social media pages because they mobilized riots that resulted in the death of 50 people. Officials of the Uganda Communications Commission were not immediately available to speak to VOA, despite promising to do so. Joe Senyonyi is the spokesperson for Bobi Wine's National Unity Platform Party.
It's a clear manifestation of the state trying to curtail media freedoms, trying to curtail the media from, one, exposing the brutality of the state, but also showing the world, you know, that people are yearning for change. Ugandans are yearning for change. But these acts of the state are not going to slow us down. They are not going to in any way cut our speed. We'll keep moving. So those that were deleted, they've opened new ones and they're quickly gaining impetus. We'll keep moving. We are not deterred.
How many of your platforms do you think have been affected by this hacking?
The ones that have been deleted are the online ones. Two of them have been deleted today. In fact, one, it's not the first time that it gets hacked. This is actually the third time that this gets to happen. The others, they have tried, but they are not succeeding yet. But for the other, generally, media houses and journalists, they've been given a deadline of tomorrow, 21st, that they must be accredited for them to be able to cover our candidate, which is ridiculous. We've made all attempts to reach the Uganda Communications Commission, which I think is responsible for this. They have not been forthcoming, but I think it was just a month ago or earlier this month that the Ugandan government asked Facebook and Google to shut down what they call their pro-Bobby Wine social media pages. Please talk to us about this.
Recently, they wrote to Google asking it to close down the online, especially the YouTube channels that have been covering his rallies. Why? Because they have been exposing the state brutality and all of that, but also showing the support that Honorable Kyagulanyi has, and the state does not want that. And so when Google told them, please go to court, they said, okay, let's find other ways of cutting down the speed of these guys. So that's how they used the hackers to hack into these platforms and delete them and so on. So
on the national security concern, the Ugandan government says that it has no control over these social media outlets and it cannot censor the content posted by Facebook.
You know, whenever the state wants to do any clampdown, they always find an excuse, you know, economic sabotage and all of that. For even say, for 35 years that Mr. Museveni has been in power, our economy is not doing all right. Many young people are unemployed and so on and so forth. It's not been because of these channels, many of which were opened recently. So it's just a scapegoat. It's an excuse that they are using to try and justify their illegal acts.
How much impact do you think the hacking and the deleting of your social media platforms could have on the Honorable Bobby Wine's campaign for the 2021 presidential election?
Well, our campaigns are still ongoing. We finished the day's rallies for today. Tomorrow we'll be in several other places. Like I said, as far as the media is concerned, you know, these online channels that were closed, they've immediately opened up others. And many people have quickly followed them and liked them. And so they're up and running. So I'll tell you something, nothing can stop an idea whose time has come. Absolutely nothing. So whatever they do, like I said, is like fetching water using a basket. It amounts to nothing.
Joel Senyanyi is the spokesperson for Uganda opposition presidential candidate Bobby Wine's National Unity Platform Party. You are speaking with us from the capital, Kampala. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 21st. The World Food Program, WFP, says escalating violence and increased insecurity in Mozambique's three northernmost provinces are disrupting agricultural activities and causing food prices to skyrocket. Lisa Schlein reports from Geneva.
The World Food Program says this is spurring dangerous levels of hunger and malnutrition. The WFP says over 900,000 people in the region are reaching emergency levels of food insecurity. WFP spokesman Thompson Theory says a recent mission to these areas found malnourished children on the brink of starvation.
Cabo Delgado, it has to be noted, it has the highest rates of chronic malnutrition in Mozambique, with more than half the children malnourished. Without urgent and sustained access and assistance, the situation may turn into another major humanitarian disaster.
Theory says other vulnerable groups, including pregnant and nursing women, also need urgent nutritional support. In light of this emergency, WFP says it plans to scale up its humanitarian operation in Mozambique's volatile northern provinces, aiming to deliver needed food to 750,000 people. The agency is appealing for $117 million for its humanitarian operation during the next 12 months. Without the required financial support, it says it will have to cut food rations to this population. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Nigeria's main opposition People's Democratic Party, the PDP, has called for the resignation of President Muhammadu Buhari because the party said he has failed to deliver on the three promises he made to Nigerians during his election campaign. PDP National Chairman Uche Sekundus said over the weekend that President Buhari has failed to ensure the security of Nigerians due to the increase in the number of kidnappings in the country. Kola Olumbodeya is the National Publicity Secretary of Nigeria's main opposition People's Democratic Party.
We believe that he has failed in every ramification. Mr. President, while campaigning in 2015, promised to fight corruption, promised to fight insurgency. And he also promised to re-engineer the Nigerian economy. 6 years almost down the line, Mr. President has failed and woefully too to achieve any of his three promises. And rather than improving on the state of our security as a nation, our country is worsening in the area of insecurity by the day. The issue of insecurity and in its magnitude is happening almost per second. And as such, if Mr. President fails to protect our lives and property, which is the base of governance, what is the essence of his being in office? That is why the national chairman of our party, Prince Uche Secondus, demanded for his resignation.
But is it fair, because the abduction isn't President Buhari's fault, because no one could have predicted this would happen?
The abduction would largely be said to have been the failure of leadership of President Muhammadu Buhari. I need to let you know that Mr. President was in his home state of Katsina when the abduction happened. Even after the return of these students, another abduction had happened. What we are saying is that it's painful and least expected of the President of the Federal Republic of Nigeria that with the gale of abductions that had happened in Katsina, Mr. President has not demonstrated empathy in whatever form with victims or their parents. The entire nation demanded that Mr. President should visit the school to sympathize with their parents. We never got that.
Now, some people might say that the PDP is playing politics with the issue of security in Nigeria.
We have heard that over and over. But we have made it clear, and Nigerians have also made it clear to Mr. President, as well as his party, the All Progressives Congress, that the People's Democratic Party is merely drawing the attention of Mr. President to the desires, the wants, the needs, the demands of Nigerians. And he needs to address that.
It's always nice to talk with you. We do appreciate very much.
Thank you very much.
Kola Olubandia is the National Publicity Secretary of Nigeria's main opposition People's Democratic Party. He was speaking with us from the capital, Abuja. A Cameroonian official said last week that he had found evidence that, as widely suspected, Boko Haram militants have been establishing close ties in Cameroonian political and business circles. The revelation came after Cameroon's military arrested a former lawmaker for allegedly supplying cattle to the Nigerian terrorist group. Moki Edwin Kizdeka reports from Yaoundé.
Mijiyawa Bakari, governor of Cameroon's far north region on Nigeria's border, says that within the past 2 months, Boko Haram has been establishing ties with top officials of his region. He spoke via a messaging app from the northern town of Marwa.
Boko Haram a aujourd'hui des complices.
He says security reports indicate that Boko Haram has infiltrated some political, business, and elite circles along Cameroon's northern border with Nigeria. He says Boko Haram accomplices in the communities supply food and money for the terrorists to procure weapons. Bakari says the military has been assigned to arrest those who have established ties with Boko Haram. Bakari did not say how many people have been arrested for establishing ties with the terrorist group, but this week, local media reported the arrest by Cameroon's military of a former member of parliament, Blama Mala, for alleged ties with the Boko Haram. He has been detained in the northern town of Mora. The media reports that Mala, a member of President Paul Biya's ruling Cameroon People's Democratic Movement Party, is accused of supplying cattle and money to Boko Haram. Mala was arrested after his cousin, a member of a local militia in the border town of Kolofata in the Mayo Sava Administrative Unit, was seen transporting 10 cattle to a border area where Boko Haram fighters hide. He was arrested by the military. Local media said the cousin confessed that he had received orders from Mala to supply the cattle to Boko Haram. The government has not issued a statement. VOA
could not independently confirm his account. Retired Colonel Didier Bajek, a security specialist and former Cameroon defense spokesperson, says while the military is stepping up intelligence to arrest the suspects, civilians should be on the alert.
Faudrait comprendre que les populations ont un rôle important à jouer parce que
Bajek says it is imperative for civilians to inform the military of the presence of strange people in their areas. It is also important, he says, that civilians report their neighbors who invite suspected Boko Haram members. He says civilians may not know of financial transactions between suspects and Boko Haram, but that the population should immediately call the military when they see food and cattle being transported to the bush where terrorists may be hiding. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
Now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the 2020 Men's Taipei Marathon, where Kenyans dominated the male category after former two-time Paris Marathon champion Paul Longyengata led compatriot Elisha Rotich to a 1-2 finish. Longyengata, who was competing for the first time this season after winning the Shanghai International Marathon in 2019, cut the tape in 2 hours, 8 minutes, 26 seconds, beating fellow Kenyan Rotich, who came in second in a time of 2 hours, 12 minutes, 15 seconds, while Spaniard Tidrick Nome was third in 2 hours, 15 minutes, 19 seconds. In cricket news, Cricket South Africa on Sunday announced that the entire national team has tested negative for coronavirus ahead of the 2-match test series against Sri Lanka. The CSA said the COVID-19 tests were conducted on Saturday upon players' entry into the biosecure environment. Cricket South Africa's interim board, in the meantime, has expressed its concern about the national men's team, the Proteas, not showing sufficient support for the Black Lives Matters movement. The board outlined those concerns in a statement in which it also mentioned that it was suspending the social justice and nation-building initiative that was a brainchild of a former director, Dr. Eugenia Kula Ameyau. Staying with South Africa, Tanjana Shoemaker has won the Swami Award for the African Female Swimmer of the Year for the 3rd year in a row. The South African, despite a year full of lockdowns and cancellation in the light of COVID-19, managed to lower 4 out of the 6 South African records in the women's breaststroke events, 3 of which were also African records. And out of football news, Ghana came from behind to beat Burkina Faso 2-1 and win the WAFU B Under-20 Championship Trophy at the Stade Charles de Gaulle in Porto Novo on Saturday. Set-piece specialist Precious Boa was a Black Satellite's hero as he set up a goal before firing the winner from a free kick to hand his country the title in the Benin capital. The two teams will now represent WAFU B at the Total Under-20 AFCON in Mauritania next February. Elsewhere, Tanzania and Uganda have qualified for the 2021 Under-17 African Cup of Nations that will take place in Morocco next year. To end their ticket, Uganda beat a resilient Djibouti 1-0 at the Muganda Stadium in Rubavu on Sunday, while Tanzania defeated Ethiopia 4-3 on penalties to book a place in the final of the CECAFA Under-17 tournament. The two countries will also tussle it out in the CECAFA Under-17 finals on Tuesday, a tie that will decide who the regional champion will be. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, December 21st edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Shryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all of our engineers, I'm James Butte in Washington, wishing that you will have a great week.